نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبيتل زابي كان يا سنة يوكوزن دي أذان ليلو تكمل ناقو مفندو زنجابو زوكوزن دي نجي لمن يا سنة يوشيت الأذان يوبنجي الأذان يوبلجي الأذان Funo yamba yunena uti onetsetsani kuti chitsimikizo chanu chopangila adhan chikhale kusangala za Allah Ta'ala basi munthu sofunika kukhala ndi niya ina iliyonse kapena kuti mwina anthu akumvere kuti uli ndi mawu abwino mwina anthu akudziwa kuti ayi amene akakula amene achapanga adhan kwambiri komano upange chokhachi ndi chifukwa chokhachi chofuna kumusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala izi tikumva kuchokera pa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuchokera kwa Saidina Abbas radhiyallahu anhu iye akulongosera nena kuti bwana watu mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adati amene angapanga adhana kwa zaka 7 ali ndi mtima ofuna malipiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameneyo akulonjezedwa kuti akapulumutsidwa kumoto wa jahena mfundo yachiwili kunena kuti kupanga adhana munthawi yolondola kupanga adhana kapena kuti kuchita adhana munthawi yake munthawi yoti adhana iyo yakwana nthawi yochitira adhana yakwana mwaisazo nthawi ya swala yakwana yafika kale kwasakhala nthawi imene timakhazikisa mizikiti komano nthawi ya Allah subhanahu wa ta'ala imene sharia chinatiyikira yakwana ndioti tufunika tichite adhana ndiye zimenezi kuchokera pa hadithi yolemekezeka Abu Mahzura radhiyallahu anhu yemwe akusimba unena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati anthu amene ali wosunga nthawi ya adhana ndi adakwe ndi mamuadhin mamuadhin ndi amene adapatsidwa udindo owadziwitsa anthu nthawi yolondola ya swala komanso nthawi ya dakwe mfundo ya chitatu ili moteli kupangira adhan kunja kwa nzikiti kupangira adhan kunja kwa nzikiti makamaka malaka akhale wokwelerako ndi cholinga choti mawu akafike patali komano nthawi zina zimatheka kuti mizikiti ina palibe panja poti ukhoza kupangira adhan ndiotolo ngakhale muli mkatimo adhan ikhoza kuchitidwa izi zikuchokera pa hadisi imene ikunenedwa ndi Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhu iye itu akusimba akufotokoza kunena kuti mzimayi wochokera ku fuko la Banu Najjar adanena kuti nyumba yanga idali imodzi mwa nyumba yaitali kwambiri imene idali pafupi ndi nzikiti iyitu ndi Masjid Nabawi nzikiti umene utchedwa kuti Masjid Nabawi nzikiti umene mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankapempheleza ndipo Bilal radhiyallahu anhu amapanga adhana ya swala ya fajir atakwera pamwamba pa nyumba yangayo amafika nthawi yadakwe nakhala padenga maso ake namayang'ana mchizimezimi kapena kuti mphepete mwadziko kudikilira kuti mbanda kusha ufike akaona kuti nthawi ya mbanda kusha yakwana imene ili nthawi ya fajir amaziwongola kamba kukhalitsa nthawi yayitali podikilira kuti nthawi ya fajiri ikwane sinankha amakhala kuti watopa ndi kudikira ndi kuziwongolawongola ndipo akatelo amapanga duwa iyi amanena duwa iyi o Allah ndikuyamikani pondipatsa mwayi wopanga adhana ndipo ndikupempha thandizo lanu kuti muwongole ma Quraysh awa ndi akubanja la mtumiki sallallahu alaihi wasallam amatchedwa kuti ma Quraysh amene pa nthawi iyi adali asadalowa chisilamu duwa ya iye ikupitilirabe ya Bilal radhiyallahu anhu kuwachitira anthu amene onena kuti Allah subhanahu wa ta'ala chonde awongoleleni ku chisilamu kuti nawonse agulitse ndi kukhazikitsa dini yanu pa dziko lapansi lino ndipo mzimayiyo adapitiliza nati kenako Bilal radhiyallahu anhu ankapanga adhan ndi kulumbirira mwa Allah sindikukumbukiranso kuti Bilal radhiyallahu anhu adasiyapo duwa imeneyi ngakhale ndi tsiku limodzi lomwe akutanthawizatu kuti duwa yowapempherera maquraishi kuti akhale asilamu asadapange adhan duwa imeneyi nthawi zonse mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankaishita.